Super fantastic in the video.
Remember where you come from. Stop getting music flowers. Don't see
it. It doesn't matter. Kaboom. One leg in the water, another in the fire.
Yeah.
Original bad man, see?
Nanga wai wai we umapeze kana bantu bo kutaira time we. Time we. Sister wai wai we umapeze kana bantu bo kutaira time we. Time we. Ona iseva zako manje tambo kota. Vena Natasha bambo chuchukan. Ukaona zuba yange na nishi ya enda ntawi. Ona bafana bambo kula. Na banzako bambo chuchukan. Ukaona zuba yange na nishi ya enda ntawi.
Do you realize time is ticking? Nifuno ziba ne why uzi chinga? Hababa nyama taba mene uyuzinga. So ziba chabi kutendiwe bayuzinga. Mama nakula bako chabi monga babu gamu. Nani azaka niita nakobamu lamu. Akalite kuba fya shibesu insalamu. Mulupa lweso tuka kwa tekoba handisamu.
Yoti tuma player tuamene tuku tea tea. Chima ni baba ya umse it is not fair. Tuma only sisters ile mekeze. Ntawi sima yembe keza aliyeze.
Nanga wai wai we umapeze kana bantu bo kutaira time we. Time we. Sister wai wai we umapeze kana bantu bo kutaira time we. Time we.
Ona iseba zako manje tambo kota. Bina Natasha bambo chuchukan. Ukaona zuba yange na nishi ya enda ntawi. Una bafana bambo kula. Na banzako bambo chuchuka. Ukaona zuba yange na nishi ya enda ntawi.
Kutikisha wenkashi andi. Wiba konkelesha abanobe baya bambi. Bantu teti wishibe namba balete ya. Nangula ichilelenga bena balese ya. Siringa nkale ningo tambate. Nikuona ulufya nyani kutambate. Sikuti nikakambako nishinda kuzonda. Ukuti mukulu wanga nkala kamalonda. Te kukulonda, bakuti ukule wino kukufunda. Nimukala ambao venda kusakamana. Tetinde kutambole nwina pakamana.
Nanga wai wai we umapeze kana bantu bo kutaira time we. Time we. Sister wai wai we umapeze kana bantu bo kutaira time we. Time we.
Ona iseba zako manje tambo kota. Bina Natasha bambo chuchukan. Ukaona zuba yange na nishi ya enda ntawi. Ona bafana bambo kula. Nabanzako bambo chuchukan. Ukaona zuba yange na nishi ya enda ntawi. Ona iseba zako manje tambo kota. Bina Natasha bambo chuchukan. Ukaona zuba yange na nishi ya enda ntawi. Una bafana bambo kula. Na banzako bambo chuchuka. Ukaona zuba yange na nishi ya enda ntawi.
Collaboration in a the dancehall. In a the water, in a the fire. Sweat it out, do the dance. Sweat it out like a pasa pasa time. Sweat it out, do the dance. Sweat it out like a pasa pasa time. I chant it on Zaga Life collaboration, you know. Yeah man, one leg in the water, another one in the fire. Kai super fantastic at the video shows. We chant it and we out of these players. Signing out.
Chant it on
the APJ production, you know.
Remember where you got from. Zambian Music Flourish, don't see old.